it's the recall. Da-da-da-da-da-da. Vicky Fandas. Kama kukupenda na kupenda wewe. Hiyo kukutenda sto kutenda wewe. You're the apple of my eyes, baby, na kudai. Bila wewe na jio na mistify. Kama kukupenda na kupenda wewe. Hiyo kukutenda sto kutenda wewe. You're the apple of my eyes, baby, na kudai. Bila wewe na jio na mistify.
Love the way you wind, bubble girl, and I'm stopping. You looking so fine, fat girl, good looking. Takubai and I, cause your mind no more walking. Kasi twende home, ni kupeleke ka shopping.
Nambi unapotaka kufika, shorty I'ma take you there. Nambi unachotaka kufanya, girl I'ma help you do that. Napenda ukipiga kona, umbo lako kala kuchongwa. Nambi unapotaka kufika, girl I'ma take you there. Nambi unachotaka kufanya, girl I'ma help you do that. Napenda ukipiga kona, umbo lako kala kuchongwa. Kama kukupenda na kupenda wewe, hiyo kukutenda sto kutenda wewe. You're the apple of my eyes, baby, na kudai. Bila wewe na jio na mistify. Kama kukupenda na kupenda wewe, hiyo kukutenda sto kutenda wewe. You're the apple of my eyes, baby, na kudai. Bila wewe na jio na mistify.
This a bigger tune, Mr. DJ Bulito. We love the way you wine, femi galaboki top. You're looking so fine from your legs to the top. Your wine is so fine, I wanna make you mine.
Nikiwa na we naona raha, umeniweza kindani. Mtoto ana sura kinyama, mwendo wake kakinyonga.
Wakondo na look up, kila niki wake up. No need fi check up, una shine bila makeup. Wakondo na look up, kila niki wake up. No need fi check up, una shine bila makeup.
I can be your medallion, shawty can I be your soldier. Napendo kini angaria, aye, najihisi wa dhamana. Kama kukupenda na kupenda wewe, hiyo kukutenda sto kutenda wewe. You're the apple of my eyes, baby, na kudai. Bila wewe na jio na mistify. Kama kukupenda na kupenda wewe, hiyo kukutenda sto kutenda wewe. You're the apple of my eyes, baby, na kudai. Bila wewe na jio na mistify.
My heart desire, when don't an inspire, you make my heart be tired. I'm in a freeze. Well, you when you want to walk it, when you name is it, I keep aki. Girl, you my heart desire, when don't an inspire, you make my heart be tired. I'm in a freeze. Well, you when you want to walk it, when you name is it, I keep aki.
Kama kukupenda na kupenda wewe, hiyo kukutenda sto kutenda wewe. You're the apple of my eyes, baby, na kudai. Bila wewe na jio na mistify. Kama kukupenda na kupenda wewe, hiyo kukutenda sto kutenda wewe. You're the apple of my eyes, baby, na kudai. Bila wewe na jio na mistify. Kama kukupenda na kupenda wewe, hiyo kukutenda sto kutenda wewe. You're the apple of my eyes, baby, na kudai. Bila wewe na jio na mistify. Kama kukupenda na kupenda wewe, hiyo kukutenda sto kutenda wewe. You're the apple of my eyes, baby.